Kim Mamba on the beats.
Yananito Camacho, Niki Kuna Kumbari Nakosa usingize, sipo kwepo silali. Nafata ulicho nacho, sijafata salari. Utanifanya chize, kama utakwenda mbali. It's you that I have in my heart. I don't look up for passenger. Only you, any you right now. Nibebe kwenye tenga. Mana mapenzi yako yananielemea. Ulipushia jana leo endelea. Penzi limesimama weki dedea. Mkakara unavonigea. Mana napokuona wewe
napona, napona.
Nikipata penzi lako wewe
napona, napona, napona.
Mana napokuona wewe
napona, napona, napona.
Nikipata penzi lako wewe.
Another Gbedu from NigerPickup.com.